tebuka lwaleero mukyala nsonga kyekubambaaza okugenda mu nkoko njagala mmanya ekiriyo ki ebyekanolemu okubitaanya otijja nakola kikyondowooleza mwoyo songa wansaba nti weekolere n'enkiwagira n'abaana boobakozimbye kubanga tewali abalongoosa agenda ku ssule ze neegololera ku makya ate nga n'amasaati mangi gati gesijalaba basimanyiwa wenfunira ng'omuntu gwe nnawasa okunnyamba nfudde mbuzi bwannyini mu bukambaze nze sooko gyondaga amasaati gange gy'ogawanika
mwana watu kunonya obwo obuyinza bwoyolesa bwali bwa mirembe giri byolowooza byerabye guno omulembe gwekukola bwogayalira ensi kati ne banno bakyewunya bwe kiba ekyabaana nja papangira omukozi n'engoye zazinize olw'ekikuliisa obuwuka ndabe weekinava nga ebyawaka mbigonjodde wakyawola omalwakeera seri yamala esande etalabye mukyala waka sente kati yetufuga tuginonya lwakifuba n'abamuzi betunza ye nga ŋŋamba ntya maneja nti nkereyerwamwami ndabanga mutyoboola olwo olunaku lwange lufe kuba ntijja n'amasante w'ekitiibwa gatalaba ekooti gwe
binene kandage kubwanyiri mwekondalinzigwe egyo emirimu gyawanika amanya gikoma ye nga mmekezo z'ofunayo ezinda byennaku wano jja n'oŋŋamba nti nkuluuse naanyirirange gw'otasiiga kazigo mulimu ky'ogutadde waka n'embeera tayina kigendererwa kyenye ekirabe asito okisimbula atodda obanga bosi woyakambuwala nze nja kuluma okukolako okutuuse wala oba mukama woyakwemugunya ky'obuŋŋamba n'entawakazi kunduse omulalo woyakundadda tezikyakamwa ente nsibeeteriira wala mbuli lwogita okutaaya yesomba galusu lisanga akalannabye mu lugo n'olyoka omanya amasaati gange gw'otagolola lwaki tombala mukabuntu nze sooko gyondaga amasaati gange gy'ogawanika nga nkyali muntu
ku trafiki jamu n'ozimala eddiimu kwano wandiyambye ne sibumwa ye nnyabo beyanjagaza eddaka enzireka n'engenda jja kuva okweyerudde ababikka ebibiri ebyo bye tulaba olunaku lwansaze ndubulude nojula okulya ekatambulago n'okuba omukyala kibi sekanyu byokoze nsanyuse bakutende bwayine fujjo nzijjayo ebisatu byosawo nakola kinga wanzigye waffe tetugenda wala
mujala ne bw'olaba nkalubya obwedda nagenze okubala abalamu ng'omwezi tukutte gwa kusatu kumbi omuntu eyakeera n'enkuwasa ofuuse wakuyigiriza onywa esente ezo onoonya zikutu za mu lugo ye bwezi gwa ku kiwaata ekinoza otunnyo onoonya kwevuma ssenga mbeera nangu mufalu biru wa mapago Ngobolu mundo yosako
Ezo wende sina kufuna
Wajiba
baru Ate kwenga watende kwa Ogunjude
Wenjogera kukoloko solina usatai wani Mumazi mampulira umiru
Wacho mekanuruma
Na mwete musasira
Wate sati zizino
Nzija
Opangute
Kamarena kusajiko Evi gambu bimfuku mudega Donde ya nabiba
Jana kuru apajekola
Omumuja galira
Umwajika inendu
Yeah.